Aloha Polima, o kēia ka la umikuma hiko o Pepe Luari. He Polima kēia, o vauna o piko.
O vauna o manase.
Vauna o pono. O ka hua o lelo no kēia la o iana hoi o homai ka waa. Homai ka waa te tahi hono I ka ahupua a tamalama loa.
No ke kahi o lelo la ko aia ke kahi ke ia wahi I ka kumoku o ko o lau. Kaulana loa ke ia wahi no ka mea loa ke kahi mo o lelo vai vai mai ke ia wahi a ke ia mo o lelo o kua lunui. Pau ka moku ke alii mene hune a ua lawe na la hui mene hune iaia I kawai. Ua imi la ko I kekahi wahi no ka paani ana I omo. He paani luu kai a pono e imi pohaku. Ua imi la ko I kekahi wahi maikai no ka paani ana ma ko maikawaa. I ke ia mo alelo pi hoi hoi. Ua lana kila kekahi menehune ia kekahi mano nui o ka inoa o ke ia menehune o ia no o a aka. Mauna ko mako ho'ohanohano ana ke ia wahi o homaikawa'a I kekahi mau oli mele a mo'olelo kahiko e ho'olohe ke ia lana.
Homaikawa'a I linina.
Today is Aloha Friday, February 17th. Ho'omaikawa'a is a bay near the boundaries of Ko'olau and Puna. This bay is very famous to Kauai. It has a great story about a menehune ali'i named Kua Lunui Paukumokumoku, who was brought to Kauai by his lahui menehune. When they reach Kauai, they are in search of a good place to play their favorite game, Iomo. It is a diving game where one has to jump off a cliff in search of their pohaku. In this story, a menehune named A'aka has to battle with Trickery, a huge kumpuna mano of the place. Kauai continues to honor Homaikawa'a in many ole mele and old stories like the one you just heard.
Aloha Friday!
Chee-hoo!